modimo ntate mopi wa tsohle ri kokobetsa pela hao ka mohau re kopa bophelo ho wena re kopa matla a ho itshebeletsa re kgone ho iphidisa rona le malapa a rona re kopa o re phidise le metswalle ya sebele e seng ba mona ba tsheyang le rona empa ba na le lehloyo ba re rerelang bora re sireletse ntate re thuse ntate re sebe le lehloyo re sireletse dikotsing ka hohle re fe mahlohonolo re atlehe ntate re thuse ba hlokang re a leboha ntate amen.